Kulira abakozi aba government okuva ku district ya Mayuge bamweta Abdu Batambuze ona asabye abatyami okuva ku ebuye kuote kwa bakulembeze okuba atenga balupanga abasawa aba government abaswire omulimo gwaibwe ate batandika okuiba iddagala okuva ku madwa ira ga government Batambuze bina byogeere wabenga alikogera kuna batyamye abakulembeze kuote kwa bakozi aba government mu lukiiko olubeire oluna ku lwalero era ngo alikwenda okubona ebizibu abantu bali kuba atenga Gana, nga bali kusemberera enteekateeka edda government baide bategeeza nti waliwo enteekateeka mbitivi n'omuli PDM emyoga kwote kw'eddindi benzo okubona abantu bizibu kye bali kwagana nga bali kwendoganula mu nteekateeka edo era ng'olukiiko luno lubaire wali ku Magamaga John Primary School eryagaanibwa mu town council Magamagere mu district ya Mayuge Batambuze ategeeziza ati abasaba ba gavumenti babitirivino baide basulawo obuvunaanyizibwa bwaibwe n'abandi ngeeza kye bali kwenda akola ate n'oluisi baira ku eddagala erya gavumenti batandika okuliiba balitwala mu madwaliro gaibwe ono ategeeza ati enkiiko nga dino benda okubona okwemulugunya okuva eri abantu ababuliddo ku nteekateeka edda gavumenti
kyakusalirwa lubonawona wetutambuire balietukoba kintu kirala kya eidagala lirikuibibanga kuwerezeidwa eidagala olwaleero lyatuuka eigulo kujja okukyenkyo ng'eddagala liziramu amadagala gano agasinga mwidi wawe wegajja budwaga shopu obwetoloire eidwaliro n'obutunda eidagala erya gavumenti eidagala lino irambike bulungi era bw'ogula eidagala nga liriku not for sale UG nga imakinge oli waidembe okujja ku polisi eri okumpi oripotinga omusango ogw'obwibi era mukunonereza polisi edda kutandika kukadwaga shopu akaliraine eddwaliro okutukobera waawe bafunye eddagala erya gavumenti mulina eddembe nimwe gavumenti gavumenti byekola mu ddwaliro eryo
mu nsonga n'endala yomba kwa president